kila siku anililia. Ukidai unateseka, upweke uliojiletea, sasa ndio wakumaliza. Simu yangu inalia, kila mara unashinda ukinipigia, ukinieleza shida zako za mapenzi. Tofauti yangu na yako, nimepata wangu lakini yatafuta kwingine. Moyo wangu wavunjika. I'm tired of being your best friend. The heart and the pain is driving me insane. So now I'm tired of being your best friend. Love me or leave me. They say kila cloud in a silver lining, kila moto yatoa moshi. Najaribu kuuliza kama tutatoboa. Nina wewe, nikidhani umekwisha nizoea. Tumefika mahali siwezi jitetea. Umeniweka kwenye friend zone, yet my feelings grow. Kila mtu anajua na kupenda, kila mtu anajua na kutaka. Usiniache pembeni, naumia. Niambie kama wanipenda pia, niambie kama wanitaka pia. Lakini jua siwezi vumilia. I'm tired of being your best friend. Tired of being your best friend. The heart and the pain is driving me insane. It's driving me insane. So now I'm tired of being your best friend. Love me or need me. I'm tired of being your best friend. Tired of being your best friend. The heart and the pain is driving me insane. Your best friend. Tired of wiping your tears every night. If you love me, then let me know, or let me go. I'm tired of being your best friend. Tired of being your best friend. The heart and the pain is driving me insane. So now